Bambita cool boy, Nipa boy on the beat.
Ayi mukama katunda yegwa manyi yebyange, nkusaba onteke mu mikono gyo.
Deni mugumu njakuwangula, njakuwangula. Deni mugumu njakuwangula, ebike mu nseno. Deni mugumu njakuwangula baba, ebike mu nseno. Deni mugumu njakuwangula masia, ebike mu nseno. Ayi mukama katonda wange, salu mpangu zetata. Haba tusabile salami mukama, tusalu batu wangu ze. Haba tatu agaliza tata, hatade mumikono jo. Mukama kwa singa manyi, te walia kwenkana. Deni mugumu njaku wangula, njaku wangula. Deni mugumu njaku wangula, ebike mu nseno. Deni mugumu njaku wangula baba, ebike mu nseno. Deni mugumu njaku wangula masia, ebike mu nseno. Jesus, I'm your son, cool boy. Awalala mpita muyayi.
Ayi mukama katonda yegwa manyi yebyange, nkusaba oteke mu mikono gyo.
Kama manyi yegwe asinga manyi, akumide mama ne tata. Mukama yonambi kukwasiza.
Nipa boy on the beat,
yonambi kukwasiza.
Mukama wasinga manyi, yonambi kukwasiza. Mugumu njakuwangula, njakuwangula. Deni mugumu njakuwangula, ebike mu nseno. Deni mugumu njakuwangula baba, ebike mu nseno.
Deni mugumu njakuwangula masia, ebike mu nseno.
Oh my God, it's amazing.